dajimsafi.com.
Kwenye giza, wendo wangu mwanga, ndo ujue, ndo ujue. We ukishiba, misipata njaa, utambue, utambue. Sitajibia wendo nani lewe shaga, lewe shaga. Give you everything, my everything. Na ukitaka gari, nyumba, vyote. I give you everything, my everything. Marasha fall in love. La la la, la la la, la la la, with you. Marasha fall in love. Shida abaki mwenyewe, salia lia, sitaweza dia. Kila day tupige mapicha, nikuposti, nikuposti. Wajue bado tupote, sikuachi, sikuachi. Iwachome wenye vijiba, wamelosi, wamelosi. Wali hapa tutaachana, kiko wapi leo? Sitajibia give you everything, my everything. Na ukitaka gari, nyumba, vyote. I give you everything.